studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
la tare jeddi lewru juillet jena yamde dabirima silimaji sappo didi do maison de la presse bamoko do jottinono do kabaruji do yumor way galo kanko no dirterdo no humu jiro won to boggi jambe to sekira bon compétiteur wi de sukabe wombe le no kono dirterdo fara ko idum le lamu segu hanbe wadde examen ngaji muden to segu to yama nyaloma hando tidalaji mawdi be jogi ko nayiri bangal nyamduji kanye cellal ido tidalaji fu e be jogi to non fandi no fot ndirgol an heddi hakkunde horejo leydi ndio kanye fedde no dirte M5 no e tawede fu wobbe andambe leydi kay kolliti wi de kaldal tan way biltude dido tidalaji min giltini micro jamen di min jottiki wattu jono lotobe muto ngaji kanye lotobe mobilaji wombe do bomoko do be biso bami fa dungu nati keb mabbe dana be yito sande sukabe hewbe gondi hebude hen almusadaji mudden se krabdi on non sembe kabaruji di min jogi non do betane di bismillah modon e hedade sukabe kando wadde def gombe le commune nokku no dirtedo fara ko idum le lamu sego holi tawe nelaw mo hando tidalaji mawde be joggi ton ko nayi bangal nyamduji kanye e cellal be do sukabe joppi nokku le mudde sababu wayde jam e deder wattu jone be kani wadde dum woni examen ngaji no dirte def di le ngalure secondaire fa kebe famtare kedden Mamadou Samaseku
ardibe kabaru jande ngalure sugu batte terus en le commune o nabi sukabe lokuy fara ko be fuf to sudu jangnirru bagadaji sud wadi gilla bamtugol jandeji sukabe lukuy classe examen be den yalla be do timotobe defube ngara landinade wadde examen mabbe to segutun kedan Abdourahmane Cissé kanko woni secrétaire général comité de gestion sur l'école bagadaji premier cycle
sukabe jangobe wari tagal ko cuude e kol ngayi uccitaako sabi be jihi yimbe jogibe kaboro tagal maayeto ila be njotti do mi kebi balliguji sabi mi ngalaano foyere jonne fedde mbietene comité de gestion scolaire ne bami sadda waddande men foyere
jande yidi puditi jati sukabe likuybe dun ngundi hinadi di no hani dum woni ko holliti kanko horejo kap segu kanon o metta sanne le sifa ngurdam sukabe likuybe kedanna masatuma traori kanko ni directeur kap faraku
jande jidi ana wadano moddiri le centre atité bugu premier cycle mom ngonio ngale tinnare yimbe amem e fuwadi komi narta ko fu wawa hebere jonjon gaso gonga o sukabe ana wonde tidalaji
e wi masama traori tialaji le nokuji mabdi ngoni wayde ngure wayde cenam e dabareji cellal kedana fa hande kanko masatoma traori o
tidalaji di fu wawa halade fatim ngako dum tawa fu mi de gonde tidalaji maw bangal nyandu mi ngala arkile sukabe fa hay mu fu fuddi nyawde mi de kasindini e arkil sukabe ngari kasendu tay be ngalato be lelo e leedi be lelto min e kasindine daagoji
ko buri sukabe lukuy temed nay e chapande juy kani wadde examen def e le cap farako hakuno be do fuf chapande jon tan goni puditimbe jande ardibe be hultibide ko heewi be do fuf jehi len kuuji damaji wobbe dun na kinni golleji ndema dum woni ko heban en na gillasugo Mohamed Cissé musjo tamani
sekirab di do kabaruji foro ba hebdi dun do statiame whatsapp numero anni chapande jeegom e didi chapande jetti jetti chapande djogo no noddi odo numero via mo mere mere 37 321 kabaru den ba hebede do dun whatsapp fa yotto yo twitter studio tamani fanden fedde no dirten M5 kanyo horejo leedi ndobe pamray Ibrahim Boubacar Keita tiagal ko mo yide Mahmoud Diko ley yontere le leedi meden di wattu jono hoyoga haladi di fu njowi kono lam makko o wurdino o holliti wir so fedde Mahmoud Diko ndem no dirte M5 den halde makko tinno ya halde don pelle gondude lam de jingonoje Ibrahim Boubacar Keita nyaloma hande o le on do wotto fu M5 holliti wi di imadraji mudon di be dan mawni didi kasen be bi leyi sappo lewru juillet warondu be jaltan li dati di fu be kolliti wi sina horejo leedi ndio yopono kofa kebe famtare kedden Ousmane Ali Boudi
di bato jidi fanda mudum fatti dalo hebene jogol hambe jummeke wala fu ko be dewri do mudum le ko joddi e gubal M5 RFP horejo leedi meden de wi fami ko be kolliti ko woni hakkilla mabbe le wi ndande de be gatti e juude mudum holliti wi de o fami ko le hendun o mandarte mabbe be kaltida fa handen e gube jingonoje lamu o e wi Ibrahim Boubacar Keita bildude tidalaji gondi le leedi ndi yoppitingol Soumaïla Cissé du woni ko habbi o hore joni o rajo leedi meden di ibeka holti wiide do anandarte e gubal RFP ngal jabonade e gufarnema mo wibe leydi fu kani watede hen lamu anni joininde le balde garoje hedde mabbe kambe gubal M5RFP e kolitiwide horjo leydi meden di watana hakkile ko be bindi be dokki don chapande tati lewru juin abenundo le communiqué goto gubal M5RFP gal holitiwide wadan imma dara goddo do dartugol horjo leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita e lamu dum njoppa golle don gubal gal warti do ko dartanno ko walana e do ko be bindi be dokki horjo leydi di horabe gubal movement 5 juin gal anandarte bibbe mali fu njalta wadde majere aljumaare sappo lewru juillet ndu e balde njokkoje
ko wadde so be pamray holita wede holare jatuno ko wala hakkun mabbe non yogay taykiti tobe ka kolitir wide leleedi meden di dum e tawede fu be biso dido titalaji chalaytan way hebude wattu jono kutteje goddi kasen fewde e leedi meden di le majjun dum bi dewte yalla hono pelle de fu kande joddirade fa handen kalda dum way timminde golle o kedde mo ko noddirte dawda traware o andan o kabar politique leleedi meden di kuma sifi do hen do faccitango ali sisi
so wala kawral ke banga do e sappo lewru juillet nalama mo fedde mbietene M5 darni wadde murtere wonde fa nara yoppugol golle kananke leyndi ana tiidi halde hodu waawi jokkude hen hande ngamide tajoro hune wotere farati waggol bonanda ka ana mawni sanni kutteje mu ana mawni homo fu ana andi wiide murtere bibbe leydi wona hune ko moddi sabi dum hollam wiide min jabana e laamu kananke leyndi tabitigol dun ne wona hune ko moddani leyndi won gotel e kutteje golleji gondudu wadde hande de yimbe fuddi matude sabi faado mi ngoni hande do leydi wala gouvernement mi de andine gouvernement o wawa juinede so tawi tiddalaji gondu didi hebana ka dabere
wattu jonno on nokkule lotirde moto ngaji kanye e mobilaji idum yahata idum heba sembe leedati bamako di du e tayde fu arande mi citide wi ciotirde assassi mawde kanye yimbe la gollonobe ko he mudde kanye gonde wadde dido golle nyalom hande sukabe hewbe kanye ngatta dum leedati mawde gondi do bamako do beddo sukabe kolliti wi dan kebali hen gal musadaji mudden jatte min jiltini micro jamen di fa kebe famtare kedden Mamadou Samaseku
wattu lasara woni ko min jottima odo nokku do mobilaji motuji lotote to dende sutiba bamako nokku do wada fi pontatobo si masingaji lotugul mobilaji motuji fuf nangodi iwde ko wete injecteur yotade aspirateur e siungaji di produits kewdi na e mudum dum fuf ana e renokku do lopal na jiba Mahamadou Silla yu goto iskabe gollobe odo nokku o keddana woni golle mako nyande fuf
yimbe loto mobilaji motungaji le odo wakati ana heba kalti sabi gudoron amen ni full op de wakati nungu mide keba seda mide golla mide mbawi yegude yimbe be bamata fa golla nanmi chagal dum fu mide mbawi hedde ujinere teme jik na ujinai ide teme di
suka holti wide golle pankoro kay wala wattu mu gonde mudum joni o nado heba ko hinno santi wala golle kanko Mahamadou Silla o na huyani sanne golle mako denno o mo dar honrojo mako be fuf poti yebo golle no dum latiri fuf sabdum lato sababu kinno hajuji kewdi le galleji mabbe
so alati suka gor wajibe juude ma imade golla so tawi an johowo gollude fa an jobeda no so tawi an donno mobilaji fa an jobeda golle fu hana hejina chagga dum bawmi hanude yimbe fu
so tama odo golle lotugol mutuje e mobilaji na nafa sanne gollobe dum no ele bamako do joglan jammiji mabbe di kay na heddi fa hande terlaji buri fu bangal yimbe le battibe dido no kujidi
altinere kenyen jeegum lewru juillet holli tan wedde neddo goto nyaw coronavirus o ya leleedi meden de wattu jone studio tamana no wonde wadde imma daraaji honno o do nyaw worri fa kebben famtade ngare kedden Mamadou Samaseku
Sijo tamani. Dido wattuji di adadu yimbe le jogi be nyaw coronavirus buitike sanne to tumbututum. Ardi be hopital region o holti wide wakat jun o le nokku huncangul hore kabar COVID-19 hakki chapana njon nyawbe tan goni ton tawani hakunde lebbi mai e juin e mbara non temere njoyo. Denno e wi mabbe dido jawuji di wi batte imadraji gollobe be kanye jamarende. Woni ko holliti kanko Charles Dara horejo nokku sawrugol nyaw COVID-19 to tumbututum.
Kabaru coronavirus le region Tumbutu samti sabe le jonte jabinde ana buri yimbe cepande jeddo ana wonno to mi sawrata ka joni dum jabata yimbe sappo joyon jebabu mun yo batte imadaraji sawrobe min dari tafo sawrude kala yimbele be nyoo ana imun laboratoire mobile o nafi min sanne bangal mun seda fuji yimbele samtabe dun walli min dun kanyi famin gollo kejabe dina titalaji in jogguden joni yo kabaru faballamu bangal sawrugol mun yo nyawbe teme joyon min sawri deno tumbutu jokki bamako kadum fu wala fur ko beedi e almusada men miden joggi titalaji goddi kewdi bangal kebe
to gawton hultam wili seraji di an jeba sanne ele garmublaji di don ko holiti dawbe hobbe ka kulti wiide an wodi kay yimbele nawtotobe meskuji di yalla rimdu ko e mabbe den no kambe dawbe na dar radio en karuji be yottino sembinde dabreji denagu yalla hadde rabundiral odo nyawo donko keddana landul gol professeur Yakuba Touba jaboto kanko woni dunke kabaru nyaw rabotodi.
Oui, bonjour docteur.
Tama hokkondirde kalisi ana wawi waltinde nyaw coronavirus
COVID-19.
Oui, il peut être
fait. Ne wayla tat sababu jira bugol nyaw o ko lati erol fu payota de kalisi fu ana wawi rabude kalisi jidi yudon dereji non neno erol fu ana wawi lata sababu arabugol nyaw o ko liti don wide kalisi njaltoji le gise ngaji bank di ndabata sabi edi labi ka kalisi jagu di himbe fu memata mo ana wawi lata de sababu rabugol nyaw coronavirus o fay wana dum tan ana wawi lata sababu rabugol nyaw ji goddi
la grippe à travers ça
tun timinta acte covid hande yo enji e jango e do kabaruji goddi yalla hisude e nyaw o ngatene hakilo sonne kala ko do goto en mbajiki on
studio tamani yo faba lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sagrab dialo ne le raison ngaji meden di en puddira nokko no docteur do sambe kolliti wiide rewbe le di don kanyi en baraton debbo goto du mudan bare duubi chapatna yom kurtir o jon sukabe du kanko tew makko yama le den nokko no docteur farakola irum le ngalure sande le on do wattu fu debbo goto kasi yama jeyo hore mudon kanyi yaton o do du tawdaka e yonki ko lati sababu mudon goto e mo golliti taton dun kiliya makko holi tan wede kanyu lati sababu mudon wattu jono dun jama de sikiti ko jalaade gonte wadde do en faade elon be do yimbe lo gollirde dido golleje kani yitirede wala sappo jeddom keddikli hen ko yatta teme tato e chapande jenno yom e nayom kani en goni hono barmobe leew lewru jabbi non du kasaraaji ngaddi do datino kono dirte do kulli koro dido kabaru ji fedde no dirte sapper pompier de kanyo hokki dum le majjundube bi ndudo lewru dun tipiki sedde sabde le lewru gabbe non du tobe bi ko yatta yimbe le chapande tato e dom kanyo keddile kasaraaji dati le region kulli koro sekra bakka ten beta hande do kabaru ji meddi dum jooti on sande do bawdon tawe le malife mangal mo faande fande e fe no kono ande do no do e sede yewtere meden de ala wodi wassalam